Zambian
positive stays in the beauty. Kesait usachani.
Bambi bafoya fyo kungwisha. Bena bafoya fyo kungwisha. Ala bena bapepelela downfall. Bambi bafoya fyo kungwisha. Bambi bafoya fyo kungwisha. Bambi bapepelela downfall.
Thanks, kumani kawa mpepe lako. Uwashi katanda mumona shimula wanako. Nikabumbo wampepa no kulombako. Na wanalesa inete andeke lako. Shisangwa no tuwantu tuwaoyo. Yatinku papa tete iwe mayo. Nalitapwa balua nyeba tuendela. Mwalitapwa nalitumpa nalichanjela.
Bambi bafoya fyo kumbisha. Bena bafoya fyo kumbisha. Ala bena bapepe lela damfo. Bambi bafoya fyo kumbisha. Bena bafoya fyo kumbisha. Ala bena bapepe lela damfo. Damfo.
Download it from zambianpause.com.